abantu bibaza aho bikabacanga nakwikanga ndamutsemenye ko hari ubukomanga
mbororo
wankubise takre urumukinyi w'inyuma nipe munyola mama sita nuko waste your time
Gia liu de high me like cocaine. We su se kumovili sanitize.